Zuto boy, Zewa Kunyala, KHK, watch out, baby.
Oh my God!
Yeah, you don't love me, I saw you hate me. No drive me, no one blow medicine. Say you was my brain sick man. Zuto man, bam bam bam, KHK. Nangedele na luka basi ujua na saka riziki Huku mtani siyo poa mana mambo mtiti Maisha yangu miki bosi ata kama we ukileto na fiki Nisha punguza malafiki watoto wengine siyo liziki Domana I don't care Tamindi siwezi potea Domana na kesha kila siku na omba mungu ananikea Fresh, fair Wanajiongopea Awajui nilipo tokea Maneno yao ni mea zoea Keep on far, I say you hate me, I don't die Blessing follow me, got the power, you know me far
Just in my life
Mdogo mdogo tutafika, na shida zetu patashika Bado tunalizika, wanangu kwa mungu wa mjasaulika Majungu majungu staki, goli laki mambo yangu safi Nitafika takama utaki, bang bang wanangu safi Maisha ya sase na bedu kumae, alie kuchiti we achana nae Na vimba niga kidoni, kwenye izoni Aso mpaka mwishoni Kikichwa kina vitu vingi na chuwaza mi ushindi sibishi Shini sana dingi doka nipeleka msingi nikapata limingi japelezo mshindi
Bless, bless, bless for me